Jolly flavor.
Funa chabu cheza, na iwe
Ndalo cheza, na iwe It means everything to me
Funa chabu cheza, na iwe Funa chabu vina, na iwe
Ndalo vina, na iwe It means everything to me
Funa chabu vina, na iwe Funa chabu cheza, na iwe
Ndalo cheza, na iwe It means everything to me
Choyamba pavonse I give it thanks to the heavenly father For creating such a pretty woman Like you my baby Mkazi wa muse Wamenazi wa sunga nyumba yake You are such a pretty woman I can't lie my baby No wonder funo vina na iwe That's why funo vina na iwe Wonder funo vina na iwe
My baby
Funa chabu vina, na iwe Funa chabu cheza, na iwe
Ndalo cheza, na iwe It means everything to me
Funa chabu cheza, na iwe Funa chabu vina, na iwe
Ndalo vina, na iwe It means everything to me
Funa chabu vina, na iwe Funa chabu cheza, na iwe
Ndalo cheza, na iwe
So, Kaylin is a fun sign. Nangani Chinji, Ukayana, you any masala long. Everything that I have belongs to you, mommy. Before I met you, I never knew what it was like. Look at someone smile for no reason, baby.
Funa chabu vina, na iwe Funa chabu cheza, na iwe
Ndalo cheza, na iwe It means everything to me
Funa chabu cheza, na iwe Funa chabu vina, na iwe
Ndalo vina, na iwe It means everything to me
Funa chabu vina, na iwe Funa chabu cheza Na iwe
Ndalo cheza Na iwe It means everything to me
Forever is the time That I wanna be with you Forever is the time That I wanna spend with you
Kumbukila Umeneta chokela
Funa chabu vina Na iwe Funa chabu cheza Na iwe
Ndalo cheza Na iwe It means everything to me
Funa chabu cheza Na iwe Funa chabu vina Na iwe
Ndalo vina Na iwe It means everything to me
Funa chabu vina Na iwe Funa chabu cheza Na iwe
Ndalo cheza Na iwe It means everything to me